leydi Niger no tawra birdiji ladde e leɗɗe goduɗi nafakaji mum den mum wala hisabu mum gada do dow fi birdiji ladde ka woni ko horejo kawjido birdiji ladde e nokkuje domade holli sahelo samaila
le Niger
do leydi Niger irtadiji musinoji bibbe mum en ka en kame tatu e chapande jeddi e tati goduɗe eden godi dum poli irmu e hemre e chapande joyi kudo leɗɗe e ko nandi titta ka en du limtata ko dimmajino illa ko ɓooyi amma hande miɗen hen waɗude limore gon tondu nder parc WON limore de du ceede
ñamata
amma duuɓi cakkitiɗi ɗi leydi Niger batamaji e ɗuuɗal birdiji ladde ko woni no majja no docteur Seyni Abdul Aziz mo fedde leyɗe duniya kawjiɗo fi domo ladde e ko tawa hen holli
leɗɗe aweteɗe nder tenere ɗe kosorɗe ittete he mu'en miɗen godi iri majji no waɗi duni fa hande iri dabaji gon ɗi handen kalki misali iri lelli mawɗi mbiyeteɗi gazel dama mbiyeteɗi adax nangude ladde agades yaade difa de yeehi handen anden ko dawwe meɗen ɗe enden ɓuytiri eɗen godi du tireji nder duniyaru du iri tireji meɗen ɗi enden ka en tan koddi denne de ni tireji ɗi enden kanti timmi jonkay tira hiyatake kadi nder
duniyaru
birdiji ladde ɗe fo ɓi adama no wawi nawtori e mum nder gallure tawa jigaje ɗen majji no Aboubacar Ousmane dekotoɗo e horejo sarusi nokku hirsirde tawa fantini
lelle
nden neɗɗo fu garanoɗo nder nokkure hirsirde nde jigaje jaɓɓitittoɗo duuɓi cakkitiɗi ɗi ɗe kujje ngalano rawani jigaje ɗiɗi jiimi ɗo ko waɗi jigaje ɗe no gara ɗo kujje komin ittata e dabbaji yoppude ɗen e koƴata ɗe ñama jonɗone koɗe ngala sese min koƴi ɗum yoppojde ley ladde
amma de ni ɗum sowi bawɗe hunde fu ko majjuno no wawi wartirede no docteur Seyni Abdul Aziz fantini
par exemple
miɗen durwa renude ladde de enden e ko wonno wuuri nder mayre fuu miɗen kawra himɓe gollididde he maɓɓe miɗen cinga komitiji hawjade ladde de enden miɗen mbawi du fa handen teɓude ɓiɓɓe leɗɗe min awito leɗɗe majjuɗe ɗen du miɗen tefa awdiri mu'en min awa birdiji ladde ɗi enden fuu peƴƴol ladde den e kalkol koɗi ñama ɗi ɓuura kanni wonno wadde ko yiɗi pera goɗɗi du no majja
fuu
gam heɓango o saɗarma musola ko baylol bakaji woni no wadda hawrinde leyɗe duniya cop 27 tawane e hoore mum ton égypte kanhi hawrinde cop 15 dow fi kerol gurnan ko tawade laddeji e jaayi no waɗoyte décembre ton leydi canada ɗum dow wattugol jawdi nder golleji gam heɓango musola fi baasi ko wonƴitagol bakaji wonno wadda
Sweet Lord,